Click Zambia. Wabere mwache.
Purchase your tracks today.
Iti ni tango iti. Sten kuka. Sila iti. Uwa kote. Man pop, I see you.
Ala dengi want to patae. 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 Ya wamba we no tak time we. Kutu mwona tule wumba. Ya wamba we no tak time we. Kutu mwona tule wumba. Yeah, yeah. Kutu mwona tule wumba. Yeah, yeah.
I'm not sure. Kasebezi kaka inyane kona kemu nitoela. Mule na mlimu kialimumu yelo la pela anakuni tuwelela. Nikatiisa kubelaika nivatakuli familia kaniva nye nivaka.
Nivona vayo kila wukilo
bangana. Muni tuweleli kazaka zensiri fila mane pipatila mashalengi kiyaka. Adina kutuwela mane kuyavata. Wanje nikale fila mane kuyavala. Mule na mlimu enzi fila kwa liarimu. Kiena yeni la pela kiena yeni piliva. Nike muten tu miliani kwa mina ato na kubele kajie wizi.
Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ya wamba we no tak time we. Kutu mwona tule wumba. Ya wamba we no tak time we. Kutu mwona tule wumba.
Purchase your tracks
today. Yeah, yeah. Kutu mwona tule wumba. Yeah. Yeah, utumona tule wumba. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ya wampa wino chakaimwe. Utumona tule wumba. Ya wampa wino chakaimwe. Utumona tule wumba. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ala bengi watu patae. Ya wampa wino chakaimwe. Utumona tule wumba. Ya wampa wino chakaimwe. Utumona tule wumba. Yeah.
Jamsi family. Jewe.